Wembe.
It's Conco Game,
baby.
Wembe. 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 Wembe.
Oh, baby girl, usione aibu, ongea na mi. Oh, baby girl, shusha taratibu. You won't tell nobody, I won't tell nobody. You won't tell nobody, and the crowd is saying Wembe, umo umo na wakatea, umo umo na wazibea, umo umo wana shushia, umo umo, umo umo.
Wembe. 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 Wembe.
Mtoto ni mkali sana.
Wembe.
Ana mapigo makali sana.
Wembe.
Na ni mwenye sabali sana.
Wembe.
Chuma mchicha ni hatari mama.
Wembe.
Ni kabichi kinoma, nampigia ruti kinoma.
Baby baby come over, baby baby sleep over, baby baby leg over, leg over. Wembe. 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 Wembe.
Umo umo na wakatea, umo umo na wazibia, umo umo wana shushia, umo umo, umo umo.
Wembe. 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 Wembe.